chisinga chino Vena nebumbo na buli msonda Nedozi tuse kumbara O oh, chirutulanga chamani Na tutene nsijando leresa Mbasanga mbute kutamekeyo Uwe aliki imbo unto poteleza Nedoza zatandika no kunchuka Uvurumi kwa mfube chonsira Nembuli naduka yunga chana yo Nelulu simpuku moka nisiraba Uruebirote vivu nyokwe kanga Lufumbu vite mungeri etakendo wako Nisiraba nate muli suseriti Tusatiza mbe ya vina kweta koma Banangorumbe rumaze ubatari bangi Luliko raja nechipendero Kwano kwa banywanyi bange kwa Basirika bali kulukuswara tegendwa dda Abali wetu twasigadde onzeka Kwa mkori kasiru totekera Omani na kare na ngeja mwondi Oru saja wakonze watai bange Mukavanga mpawe kakakati Tekava stowele ndwa kava yote kanywa Kava saje mbakuba kuwa narumu Mnoruwa mpango tudensi kate kwe unika Lakati ntuno lange ya veda kumisikuno Kunza njira kuwange subyo tiesa Nirunzira buteba kumukwana kutura Numa njira runo Rujoga runo Tegendwa da Yesi tumembaka nti wange vanda vire Kute nyavola vinsi wentu nolide Vandange vande sewo zinda sekarabwa Nibia mabinu na vene teke kaza fe Na vikora ncho womwe vinge vicho Ankwa tira kumaga magasiraba Bindi viride sivi nzanteka Kufuna njisi wabu vandevo njinyo Kubwande ketua wansi wena kutarabwa Kuhusa vusa kwa mbunye sije inza Nebana mbituari mevigenderewa Masaja mba vadebari komoera Mamuko maku uyo 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 yase Na ya masaja babadeba saja nyo Mbavonengeriza wezi bunyiri unyo Kwena sinzi ilo barumba nebuse Ne unyanye chari chivata mkude Kuhanze bari bankoze sako nanda Mwonze netabo mkwano tuetese Mantindava tukiru wacha muindo nyo Nevivate viva mkutinga na mwaviraba Tuterete tukuse waruganda na te Kanega njiru mwenye vona swaru kuse Maruri kora jane chikende lwa Romea Nerusuzo mkwano kwa banywa njivange Kavali kurukusi wala Basi di kavali ya wali tegendu wata Kavali wetu chosikate unze kati Kavali wetu chosikate unze kati Kabira mkwensima Kutuja kengiri buruwa nyesungu Nsise tu suka koku accidenti banangolwaza kumunono te kwasa nabenna kunyabo sigenda kusao zinze kane bechikwata ko bonna nabuli anyumire dobozi lyo muyimbigira nte kubagirize wamumena sikyabo kaba tubulake daluli so sibana batugenze ko lunajjo era tekiri bantu tukirinze bulinze kuffe kyavumira mpawo atali kyebika sikirabanga yamala kisiŋŋaana n'abaliddawo kino balikyewuunya aye omukama bino byogerageranya essuubi lyabimaze mbulwa entegeka eddoma ly'embaga liweebuula bantegeka na buli mperekeze ekanulira yettanira n'omuyita agegeka yabyesooka nange gyempita bansaasira ababimbuuza obwamuleka obwanga kyana kyesigga ye mwazaala alekeeyo nti weefeeko bannanga banzija ewaffe be lwatabuka lwaggondanga olwajja n'ekigendererwa olulimbo lwajja n'ekigendererwa lulumi ne lunsonza omukwano gw'abanywanyi bange bonna basirika bali ewala ku lukuse leero abaali wetutyo nsigaddewo nzeka kyabaali wetutyo nsigaddewo nzeka abagenyi bange abaali ababuli kadde nzijiba essuubi eriringeri okwewuza nti oba buli kyale bakonkone wange nate kano kacwano walumbe ng'otamuuse ndi ku muggalo gw'ab'emikwano munsonyiwe bannange kiki naate kinnondoola okukonkomala obwa ppeke ndabye sinoba agamba gambeko mwebatuulanga maliridde bwe tuseetula olwali otusomoza munnaffe tinywa ku bbeero fetwewamu obulamu bwa kiseera buno kumbe bansiibula engeri gye saagenga bonna ateesanga lulumikanyi byange kumbe bansiibula engeri gye saagenga bonna ateesanga lulumikanyi byange walumbe kyatulanga kyamaanyi n'abaali bayimba kuzaala baasikira okujagaana nti bw'okuzoojaganya basigadde kuyimba nga gasaaka gegatula nti kati beeboola obwaffe baawo kyakola mukama twakkiriza tiyawakanya taata kyogerageranya kuba obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe bwe gyali egiriwo n'egiriba mundu osanga bataayi ne mmanya ekijula ab'emikago ne sitankananyaate mungeri enteefu mbaniriza tweteese ngonjoole kuba bannange mwasirika muwummule emirembe mu kitangaala tulisisinkana mukama bw'aligera munnaku ey'ekitalo mwe mwandeka kangume n'amaziga tegazza baagenda nsozo mkwano kwa banyari bange.